Mira, mira Dre, yo m'lo colé. Artisto Afrik and Jamon Maxon. We are super, ah, Liz up to bar, ah, Rodin is your mama, Stan is your papa, to enjoy you mezaliwa. Rodin is your mama, Stan is your papa, to enjoy you mezaliwa. What did you did? What did you did? My feet. See what was your feet? We did you my t-shirt. Shoot us, take photos, try us. No filters, not ya. Share me no ga. Everybody say, wololo, wololo, eh. Wangolo, wangolo. Wololo, wololo, eh. Wangolo, wangolo, eh. Mtoto. Tulikungoja, sasa umefika. Ni wewe, tulikungoja. Tulikungoja, sasa umekuja. Mtoto, tulikungoja. Tulikungoja, sasa umefika. Ni wewe, tulikungoja. Tulikungoja, sasa umekuja. Janjala kuzoka, kari hapa nukubali, eh. Kari tuingele na ke, eh. Toto la kizoba, kari hapa nukubali, eh. Kari tuingele na ke, eh. Ni sana mkajwe kisi wako. Yani umependeza pe ongera mme wako. Iyo close fiti na uko fiti umepata size yako. Tunaona na ukweli unasemwa. Leo tunafura shemu mtoto umemleta. Tunaona na ukweli unasemwa. Leo tunafura shemu mtoto umemleta. Everybody say wololo wololo, eh. Wangolo wangolo, wololo wololo, eh. Wangolo wangolo, eh. Mtoto tulikungoja, tulikungoja, sasa umefika. Ni wewe tulikungoja, tulikungoja, sasa umekuja. Mtoto tulikungoja. Tulikungoja, sasa umefika. Ni wewe tulikungoja. Tulikungoja, sasa umekuja. Hello, chikupali bro, na bam 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 shuba. Hey, Stani Stars, Erike Tokos, Young Sent Sugar.
Hey!